habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa galab jimcaha bisha julaay inay tahay 17 sanadka 2020. wararka maantana waxaa ka mid ah Victoria oo laga diiwaangeliyey 428 case oo cusub oo coronavirus ah. Kaysaska lagala xiriirinayo hoteelka Crossroads ee magaalada Sydney ayaa kordhay oo gaaray 42. waxaanse ku bilaabaynaa wararka maanta. Saynab Cabdiraxmaan Khaliif oo looga shakiyey inay xubin ka tahay kooxda Islamic State oo lagu waayey dembigaas mar dambe ayuu booliska federaalka ee dalkan Australia dusha kala soconayaa, iyagoo boolisku xakamayn doona qaybo badan oo gabadhan nolosheeda ah, sida isticmaalka warbaahinta bulshada, shaqadeeda, iyo weliba dhaqdhaqaaqeeda 4 bilood ee soo socda. Sidaas ayayna maxkamaddu amartay. Xaakinka maxkamadda sare ayaa maanta xukumay in Saynab oo 25 jir ah la kontaroolo ilaa bisha Noofembar. Saynab Cabdiraxmaan ayaa 2 sano iyo bar xabsi ku jirtay kadib markii xeerbeegta maxkamad ku taalla South Australia ay ku heshay inay xubin ka ahayd urur argagixisa, waxaase mar dambe racfaan lagu sii daayay bisha Oktoobar sanadkii lasoo dhaafay. Dacwadoogaha dowladda federaalka ayaa maxkamadda sare ka codsaday in go'aanka racfaanka la tuuro, laakiin waxaa dhageysigaasi daahiyey faafka xanuunka coronavirus. Amarkan cusub ee lagu soo rogay Saynab ayaa macnaheedu yahay inay bandow ku jirayso inaysan wadi karin gaari xamuul ah, iyo in laga mamnuucay 33 ababka ama applicationada fariimaha laysugu diro oo social media ah. Waxaa sidoo kale laga mamnuucay inay la xiriirto 4 xubnood oo ka tirsan qoyska Clavelli oo ay ku jiraan walaalaha Joshua iyo Joel Clavelli oo ay boolisku ku toogteen baadiyaha gobolka Victoria June 2019. Miss Cabdiraxmaan oo maxkamadda u sheegtay inay hadda iska qortay jaamacad ayaa sidoo kale loo diiday inay waddanka ka baxdo, sidoo kalena aysan qofna kala xiriiri karin dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Turki. Gobolka Victoria ayaa laga diiwaangeliyey 420 kaysas cusub oo coronavirus ah. 9 jir, 7 jir iyo 8 jir ayaa sidoo kale geeriyooday. 3 qof ee dhintay ayaa tirada guud ee gobolka ugu dhimatay xanuunkan gaarsiinaysa 32. Premier Daniel Andrews ayaa ku booriyay dhammaan shacabka Victoria inay xanuunka iska baaraan si gobolku fursad dheeraada ugu helo in la xakameeyo caabuqa. "Waxaan doonaynaa," ayuu yiri, "inaan ka codsado qof kasta oo reer Victoria haddii aad iska dareento calaamadaha lagu garta xanuunka haba yaraadeene inay isbaaraan. Baaritaanku waa mid sahlan oo degdega," ayuu yiri, "laakiin qayb weyn ka qaadanaya dagaalka aan dhammaanteen kula jirno cadowgan," ayuu yiri Premier Daniel Andrews. Kaysaska coronavirus ee lala xiriirinayo hoteelka Crossroads ee magaalada Sydney ayaa kordhay oo hadda gaaray 42 kays. Tan ayaa imanaysa iyadoo New South Wales ay diiwaan gelisay 8 kays oo cusub oo 6 ka mida ay yihiin kuwa bulshada dhexdeedu ay isu gudbisay ama aan la aqoon halka ay kasoo bilowdeen. Laga bilaabo 24 bishan July, xanibaadihii lagu soo rogay baararka khamriga lagu cabo ayaa la ballaarinayaa, iyadoo xanibaadaha sidoo kale lagu darayo makhaayadaha iyo kafeeyada gobolka, taasoo macnaheedu yahay inaysan makhaayadahaasi miis u sii qaban karin dad ka badan 10 qof, sidoo kalena ugu badnaan 300 ka badan aan loo ogolayn meelaha xiran. Waxaa sidoo kale la ogol yahay 20 qof inay booqdaan guryaha. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in gobolkeedu digtoonaan weyn uu hadda ku jiro. "Waa inaanu xakamayno caabuqan," ayay tiri. UK, Mareykanka iyo Kanadana waxay ku eedeeyeen Ruushka inay basaasiinteedu beegsadeen hay-ado ka shaqeynaya raadinta ama sidii loo heli lahaa talaal loo helo COVID-19. Xarunta amniga online-ka ee UK ayaa sheegtay in dad Ruusha oo ah kuwa u dhaca kombiyuutarada isku dayeen inay xadaan cilmi baaris talaal iyo daawooyin oo ay ka xadaan shirkado caafimaad iyo kuwa cilmi baaris oo adduunka oo dhana. Wasiirka arrimaha dibadda ee UK Dominic Raab ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in arrintan laga hadlo. gaar ahaan buu yidhi weerarada la sheegay inay qaadeen dadka u dhaca kombyuutarada ee Ruushka. Ciqaabo adag ayaa lagu fulinayaa dadka isku dayaya inay si sharci daraa u galaan xadka Northern Territory, iyadoo xadka hadda loo furay gobollada intooda badan. Dhammaan marka laga reebo reer Victoria iyo dadka degan magaalaweynta Sydney ayaa loo ogolaanayaa inay galaan Northern Territory. Wasiirka koowaad ee NT Michael Garner ayaa sheegay in ilaalinta ammaanka shacabka Northern Territory ay tahay tay mudnaanta koowaad siinayaan. Dowladda Morrison waxaa la filayaa inay ku dhawaaqdo wareegii labaad ee qarashyo lagu caawinayo dhaqaalaha, iyadoo 1 million oo Australian ay hadda shaqo la'aan yihiin. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa hadda ay gabagabo u tahay sida ay u ekaan doonto barnaamijka Job Keeper ka hor inta aan la shaacin faahfaahinta ku aadan Job Keeperka asbuuca soo socda. Isagoo la hadlaya Channel 7 ayuu ra'iisul wasaaruhu sheegay in cidda taageerada la siin doono ay ku xirnaanayso hadba sida shirkadda ama qofka shaqaalaha uu coronavirusku u saameeyey. Wasiiro ka kala socda gobollada dalka ayaa ka shiraya maanta oo Jimcaha siday go'aan uga gaari lahaayeen sidii loo fulin lahaa calaamado digniina oo looga digayo haweenka uurka leh khatarta khamriga. Calaamadaha laga fiirsanaya ayaa waxaa ka mid ah in khamriga lagu dhejiyo muuqaal haween uur leh iyo digniin muujinaysa khatarta khamrigu ku yeelan karo ilmaha caloosha ku jira. Professor Fiona Stanley oo khabiir ku ah arrimahaas ayaa sheegtay in khamriga la cabo ay saameyn ku yeelanayso maskaxda ilmaha yar ee uurka ku jira. Dowladda federaalkuna waxay sheegtay inay il gooni ah hadda ku hayso aaladda videoyada lagu wadaago ee TikTok. Hadalka dowladda ayaa imanaya iyadoo ay soo baxayaan walaac ballaaran oo laga muujinayo in appkan oo laga leeyahay China uu xogta la wadaago dowladda China. TikTok ayaa dafirtay eedahaasi. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa u sheegay Radio 3AW inuu jiro shaki laga qabo appkan, una tallaabo dheeraada qaadi doono haddii loo baahdo. Duqiyaasha magaalooyinka gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa ku gacan sayray guddoomiyaha gobolkaasi Brian Kemp. Tan ayaa imanaysa markii Mr. Kemp uu ka mamnuucay magaalooyinka iyo gola deegaanadu inay ku qasbaan in dadku ay xirtaan afduubka ama wax mask loo yaqaano. Saraakiisha ugu yaraan 15 magaalooyinka Georgia ayaa ku amray shacabku inay xirtaan afduubka inta uu jiro faafka coronavirus. Qaar badan ayaa ka carooday in guddoomiyuhu uu xagaldaacinayo dadaalka ay kula dagaalamayaan caabuqa. Duqa magaalada Atlanta Keisha Lance Bottoms ayaa sheegtay inaysan dhegaysanaynba guddoomiyaha. Waxay sheegtay in saantiistayaashu ay kula taliyeen in la xirto afduubka, taasina ay muhiimadda siinayso. Hindiyana kaysaska coronavirus ayaa kor u dhaafay 1 million oo qof, taasoo ka dhigaysa dalka saddexaad iyadoo ay ka horeeyaan oo keliya dalalka Brazil iyo Mareykanku. Tiradan badan ayaa culays weyn saartay nidaamka caafimaad ee dalkaasi, iyadoo gobollada qaar ay soo rogeen xanibaado ay kula dagaalamayaan caabuqa. Ciyaarihii u dambeeyey English Premier League-na Leicester City 2-0 waxay kaga badisay Sheffield United, halka Everton iyo Aston Villa 1-1 ay isla mari waayeen. Southampton iyo Brighton and Hove Albion 1-1 ayay ku barbar dhaceen iyaguna. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Perth waa roob 17 Adelaide waa roobab marka dambe qaaday 17 degree, Melbourne qayb ahaan daruur 14 degree, Sydneyna waa qayb ahaan daruur 18 degree, Brisbanena waa cadceed 23 degree, halka Australian dollar waxaa lagu sarifayaa eber dhibic 70 senti oo lacagta Ameerikanka ah.